Abacamanza igice cya 16. Samusoni agushwa n'abagore. Samusoni agigaza abonayo umugore wa maraya yinjiriwe. Abigaza babwirwa ngo Samusoni ageze hano, baramugota bamwubikirira ku irembo ry'umudugudu, bakesha ijoro bahacecekeye ijoro ryose, bibwira bati nibucya turamwica. Samusoni ariryamirageza mu gicuku. Muri icyo gicuku arahaguruka afata inzugi z'irembo ry'umudugudu n'ibikingi by'irembo byombi, arabishinguza byose hamwe n'igihindizo cyazo, abitera ku bitugu, abizamukana impinga y'umusozi uteganye n'i Heburoni. Hanyuma y'ibyo abenguka umugore wo mu gikombe cya Soreka witwaga Delila. Abatware b'Abafilisitiya basanga uwo mugore, baramubwira bati umuhende ubwenge umenye aho imbaraga ze nyinshi ziva, tumenye uburyo twamushobora tukamuboha tukamucogoza, umuntu wese muri twe azaguha ibice by'ifeza 1,000,000. Nuko Delila abaza Samusoni ati ndakwinginze mbwira aho imbaraga zawe nyinshi ziva, n'icyakuboha ugashoboka. Samusoni aramusubiza ati bambohesha isuri mbisi ndwi zitaruma, nacogora nkamera nk'abandi. Hanyuma abatware b'Abafilisitiya bazanira uwo mugore isuri mbisi zitaruma, arazimubohesha. Kandi umugore yari afite abantu amwubikije mu mwinjiro. Nuko aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Samusoni acagagura izo suri nk'uko utugozi tw'imigwegwe ducika iyo tugeze mu muriro, nuko imbaraga ze ntizamenyekana. Delila abwira Samusoni ati dore wampemukiye kandi wambeshye, none ndakwinginze umbwire icyabasha kukuboha. Aramubwira ati bambohesha imigozi mishya itigeze gukoreshwa, nacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila yenda imigozi mishya arayimubohesha. Aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye kandi abamwubikiye bari mu mwinjiro. Maze arayicagagura nk'urudodo imuva ku maboko. Delila abwira Samusoni ati ni kurya uracyamemukira kandi uracyambeshya, mbwira icyabasha kukuboha. Aramusubiza ati wasobekeranye imigabane 7 y'umusatsi wo ku mutwe wanjye mo uruyonga, byashoboka. Nuko awutsibisha urubambo. Aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka ashikuza urwo rubambo rw'inkingi hamwe n'uruyonga rusobekeranijemo. Delila aramubwira ati wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima, umpemukiye 3 utambwiraho imbaraga zawe nyinshi ziva. Ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose, akamubaza muhata amurembeje nk'uwenda gupfa. Nuko amubwira ibyari mu mutima we byose, aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe, kuko nabaye umunaziri w'Imana uhereye nkiva mu nda ya mama, nakogoshwa imbaraga zanjye zanciramo ngacogora nkamera nk'abandi. Nuko Delila abonye ko amubwiye ibyari mu mutima we byose, atuma ku batware b'Abafilisitiya ngo nimuzamuke iyi nkubwe gusa, kuko yambwiye ibyari mu mutima we byose. Nuko abatware b'Abafilisitiya bamusanga aho ari bazanye za feza, ahera ko amusinziriza ku bibero, maze ahamagaza umuntu wo kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi, ahera ko amushinyagurira imbaraga ze zimuvamo. Maze aramubwira ati wapfa Samusoni, Abafilisitiya baragusumiye. Arakanguka yibwira ko yisohokera nk'ubundi akikunkumura, ariko yari atazi ko Uwiteka yamuretse. Abafilisitiya bahera ko baramufata bamunogoramo amaso, bamumanukana igaza, bamubohesha iminyururu y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Ariko nubwo bari bamwogoshe, umusatsi wo ku mutwe we wongera kumera. Urupfu rwa Samusoni. Hanyuma abatware b'Abafilisitiya bateranira gutambira imana yabo Dagoni ibitambo byinshi no kwishima, bakavuga bati imana yacu yadushoboje umwanzi wacu Samusoni. Nuko abantu bamubonye bashima ikigirwamana cyabo, baravuga bati imana yacu idushoboje umwanzi wacu, wari umurimbuzi w'igihugu cyacu wishe benshi muri twe. Nuko bakinezerewe mu mutima baravuga bati nimuhamagaze Samusoni abatuganirira. Nuko batumira Samusoni bamukura mu nzu y'imbohe, bamuhagarika imbere yabo hagati y'inkingi arabaganirira. Maze Samusoni abwira umuhungu wari umurandase ati reka mfate inkingi ziteze iyi nzu nzegamire. Ariko iyo nzu yari yuzuyemo abagabo n'abagore n'abatware b'Abafilisitiya bose bari bahari, kandi hejuru y'inzu hari abagabo n'abagore 3,000 bose batumbiriye Samusoni abaganirira. Nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpa imbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Samusoni aherako afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'uko ibumoso gufata indi. Samusoni aravuga ati, mfane n'Abafilisiti. Aritugatuga n'imbaraga ze zose arazishikuza, inzu iridukira abo batware n'abantu bari barimo bose. Nuko abo Samusoni yiciye mu ipfa rye bari benshi, barutaga abo yishe mu minsi yose yo kubaho kwe. Nuko bene se n'abo mu rugo rwa se bose baramanuka bajyana umurambo we, barawuzamukana bawuhamba hagati y'Isora na Eshitaori mu gituro aho se Manowa yahambwe. Samusoni yari amaze imyaka 20 ari umucamanza w'Abisirayeli.